isikhathi sikaKhisimusi, isikhathi esinemvume edlula zonke ezinye inyanga ngokukhuluma ngoJesu. Ungubani nokuthi wezelani nomehluko omkhulu angawenza empilweni zethu. Isikhathi esikhethekile. Ngokubengelele, ngifudumala ngamukele futhi enkosini yethu eFresh, ngingusibonelo Bethi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Kodwa iqiniso leli lokuthi akuyena wonke umuntu okulindele ukuza indaba ezinhle. Abanye bayibeke kude le, angithi. Abanye bayokuchwensa, bayohlisa isithunzi ngokukhuluma ngezinto zikaKristu. Akuyona inkulumo emnandi kwabaningi, ngisho esidlweni sikaKhisimusi. Ngakho umuzwa wesilingo kuba ukwehlisa amandla omyalezo weBhayibheli. Uqala unyathele phansi ubuqiniso bezwi kulamalungu omndeni aphelele ndawonye ngoKhisimusi. Kodwa nantu futhi olunye uhlangothi ukuthi ubuKristu obuvelele kunongabi nabuqiniso. Yebo, nakuba kusongwa iziphi eyiningi kaKhisimusi, kodwa simele ukuba nesu. Yebo, asimele ukubagunyisa inkolo ngenkani, kodwa kusemqoka ukubuka ukale isikhathi. Kodwa isikhathi sinye, akumele uma simkholwa ngeqiniso simukise namanzi indaba ezinhle zikaJesu, futhi asimelwe kumangala uma abantu besithuka besidelela ngenxa yazo. Ubhala umphostoli uPawuli kwesibili kwabaseKorinte 12 verse 10 athi, ngakho ngenamile ebuthakathakeni nasekuphathweni kabi nasekusweleni nasekuzingelweni nasekubandekezeleni ngenxa kaKristu, ngokuba uma ngibuthakathaka khona nginamandla. Yebo, kungenzeka abantu bakuthuke. Noma kunjalo, sihlobo sami, thola indlela yokubacobelela indaba ezingoJesu. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola le devotion efresh insuku zonke, sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 067 706 0077. Angiphinde, 067 706 0077.